Oh yeah. Oh yeah. KZN Lockdown Cypher.
Yeah.
It's the mixtape, Baba.
Music.
Donkey Jaya.
Oh yeah.
Let's get one.
Oh. Izithazami zonke ziyangikhomba, izinja zami zonke ziyangihlola. Zisiphama mjida, zisiphama mjida. Ngiyoka uthandi ngivukela uleveli, ikasi lithi khuphula amaleveli. Lithiphama mjida wam,
let's get one.
Lithiphama mjida wam.
Esiyazi kahle sithi silizoro ngapha ku-tough babaqilidyolo. Ungajaha ukuphatha izinto ey'moje isaka ney'biliboto. Ngibalekele ukuphinda izono ngapha bokhinga ipo. I gotta keep it locked, seniyamfila bengigqila imbobo. Ngale ngoscript inkondlo zathi zami sesidinga imbobo. Sidinga le godo, keep it on, twana selbitikon. Ekhaya bathi impiliso, hamba uyobisa isibongo. I-life ukhinga igonqo nokuzehlisa ngangiyise top. Dala ngaziwina icoco nasestradini ngigila imhlolo. Bebezama ukungigrabha kanti abaze ngisilikhona. I see took me see beef cause your family needs it more. More, like the real sound when the beef is raw. Isn't your best my happen, tell man cool and I got in kinopo. My daddy's big on go bang his coco, my daddy jibong. Bangali si nombo don't I go, bang papa you see throng. Papa me see jongo, sweaty jongo, don't call this is coco con. From a copo copo, my support, like your quad in popo. My scandal and go, musa we go, but your father's in dot. Uma sige de galbo, ni gui pia bing shy kilong. Uche hofu buyi, the babal kali kilong.
Izinja zami zonke ziyangihlola. Zisiphama mjida wam, zisiphama mjida wam. Ngiyoka uthandi ngivukela uleveli, ikasi lithi khuphula amaleveli. Lisiphama mjida wam, yasiphama mjida wam.
Angivele ngisafunela umbombo mase ngitshela bangazi. Ngizokutshela mawungazi lapho esuka khona amagazi. Bekurafu, bekunzima, besiyinhleki segazi. Ngiyakubekela nasi, soze ngakudidisa amagazi. Besinokuvuma siphanta singena lutho, siphanta le mali ebusuku singalali. Sivika inzisa, sivika nekhadi. Kodwa siphokophele, siyaphambili, impilo ingemnandi ke siphushile hard. Sibila nabantu abanepride. Besinokuphefomela ifani, sidrop inumber, kuhlanya istrati, sirok imike kube mnandi. Kodwa besithathela ukhathi, besivalela singena chance. Bonke besibukela phansi, singena estudio kusho isipani. Ngapha sibhalansisa isitadi, mele wazi suka kuphi before siye kude nale rap siyabangena na this year. Siqophe umlando babonile na last year. Hamba ubahlebele sisasekhona na this year.
Izinja zami zonke ziyangikhomba, izinja zami zonke ziyangihlohla. Zisiphama mjida
wam,
zisiphama mjida wam. Ngiyoka uthandi ngivukela uleveni, ikasi lithi khuphula amaleveli. Zisiphama mjida wam. Sohlala ngizama noma bengazama ukungibeka phansi. Vuleka isikhala ngena ngishaya inamba ngishiye sekhala. Dedele inamba besidala sibala amamiliyon. Ubona ngombala shintsha amakhala kamiliyon. Ngantshela kudala bathi ngimile impikwana kanti yamkhonga. Ngakhela umdala ngashunqise dladla jabula shuzi. Ngaphunda ukubhala nisaqhuba intwana ngincinza ngodusi. Manje ngiyabhaza noma ngabi ethami khwela ifoni. Wembana omncane shanela amabala kuzongena inkosi. Nimqhele ekhanda noma niqhele ukukhanda amafotokopi. Shayiwe ekhanda ungaphi ungangaqhathwa ngathola ingozi. Kwafela ukubala kwafela mahhala esami isigodi. Music.